Here's another one.
Alright, let's get it. Got with Trigger in the building.
Touch.
Hey, find a farm. Hey, find a farm.
Galu.
Hey, find a farm.
Dream City.
See how simple. See how simple. See how simple. Mishese wa machinga, adiku miliki mandinga.
Sio simple.
Weye juma ye mbuda, ya wabonte mpiska.
Sio simple.
Nani yako wange nyumba, na bado ujatu wawo nyumba.
Sio simple.
How you maintain status, kwa pesa za kuunga unga.
Not simple.
Aye, I keep it simple, breezy. My life's a camera, shit movie. Lifestyle's expensive, that's easy. And I'm new in town, so don't tease me. A lot of girls stay sexy. I'm about to tell her I love her in Swahili.
Sio simple.
Ay, enakupenda. Ila kuyua kama we unanipenda.
Sio simple.
Sio simple. Sio simple. Sio simple.
Kama kuiyo na pepo, au kuiyo na kesho.
Sio simple.
Kama kumaliza depo, mana kuvumilia mateso.
Sio simple.
Sio simple, sio simple. Hadi kuja kuitwa big boss.
Sio simple,
sio simple. Kueleweka bila mshiko.
Sio simple.
Mapenzi yenyewe siku hizi, ni muamini mtu kirahisi.
Sio simple.
Akusamehe ulimchiti, wakati yeye haja kuchiti.
Sio simple.
Sio simple kuwa hapa nilipo. Afu, bado unataka kuwa mimi. Lipo toka chaniwe na maringo. Mana, hata mwenyewe siamini.
Sio simple.
Sio simple. Sio simple. Sio simple.
Hey,
Mambo, when I step in at the club, Gumbo's the name that they call.
Sio.
I walk inside and I drop it 1 million for the bottles I pop. Haritopanga, Mugu, can't stop.
Sio.
All I've got is me, yeah, my God.
Sio.
I knew that I would not flop. It wasn't easy, it wasn't simple.
Sio.
So let me see, yeah, my dinner, so much through. Sika menyana ya musisi kadro. Bwani ya stop on a walk, kukutro. So me bumi fisi siya, umube musika hudro. Sio simple, sio simple, sio simple.
Five down.